Cabdulfataax Asiisi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha kale ee carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha ayaa ku booriyay beesha caalamka inay qaadaan tallaabo degdeg ah si dadka loo gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah. Madaxweynaha Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in dagaalku aanu weligiisii socon karin, isagoo ku celceliyay mowqifka Shiinaha ee taageersan in la helo laba dowladood si lagu xaliyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiista maanta inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday in ka badan 50 bartilmaameed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ka warbixiyay howlgallo dhanka dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Rafax. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay qorshe dagaal, isaga oo tilmaamay in maqnaanshaha qorshahaasi uu horseedi karo jahawareer xoog leh. Sarkaalka qaramada midoobay oo qaabilsan geeddi-socodka nabadda ee Bariga Dhexe ayaa ka dhawaajiyey walaacyada beesha caalamka Arbacadii, isagoo sheegay in istaraatiijiyadda siyaasadeed ee mustaqbalka fog ay tahay in qayb ay ka noqdaan dadaalada hadda socda ee lagu joojinayo dagaalka. Dowladda Aljeeriya ayaa ergooyinka qaramada midoobay u qaybisay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ugu baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo weerarka militariga Israa'iil ay ka wado Rafax, iyadoo la raacayo amar ku meel gaar ah oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah 24-kii bishani May. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa marar badan sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay qaado weerarka Rafax si ay u gaadho hadafkeeda ah in Hamas aanay ka howlgalin Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheeganaysa in 4 guuto oo Hamas ah ay ku hareen gudaha Rafax. Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muujiyey baahida degdega ah ee Israa'iil ay u qabto inay soo afjirto weerarkeeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyay duqeyntii ay Israa'iil geysatay Axaddii, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 45 Falastiiniin ah oo gabaad ka dhiganayay xero qaxooti oo ku taala Rafax, laguna dhaawacay 200 oo kale. Mareykanka ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay xeradaasi, isagoo sheegay in sawirada iyo muuqaalada la baahiyey ee xeradaasi ka timid ay yihiin kuwo qalbi jab ah.